tubalondola ne tulingiza batambula ye batya nenkuba ne wetonya fete bitukwata ko tubagala wano bajje fene bwetulemererwa abo batubasuubira baba tebalina kulemererwa kirabika bosi bantu abatufaanana tubalaba batulambula abalala ku bigere ne bakonkono omuguru Wesiva munalinya akaboda boda olulala kagali yiyi wenomwaniriza wafuluma nomusibula tofunye muwadde kibuzo tijadda anatambula ta betwogereko ne basumba abewayo kusomozebwa ne beresa binjebyo ne bajenye olw'okuweereza katonda tuyozayoza nnyo abasumba omulimu gwe muliko magero bugero ebyo bibasonga mute mu bitya katonda yabatuma bakuuma tubalaba bwe babakyusa omusumba bambi abadde alimye yasanga nsiko kati abadde yakatandika okulya ku ttooke ate Transifa ese emukasusa genze wapyate yu asanze kibira nkugambye teriyadde kikolo kyakama kasente bafuna katono akoke balina obutematema kamale tusaanye tubayambeko omusumba omulinga kusabe kirabika bubi abayimirira nabo mwebale mukole kirungi balina amaka balera bangi naffe tubakwatirengako betwogereko ne basumba abewayo okusomozebwa ne beresa binjebyo ne bajenye olw'okuweereza katonda tuyozayoza nnyo abasumba omulimu gwe muliko magero bugero ebyo bibasonga mute mu bitya katonda yabatuma bakuuma Tumageyambula, tumusumba mwavu, talina katu Choka atenga tuchimanyi, chobute mwabwe babela mufei Netuera binachabo, mwebabo mumi era na fe Tulabika tuchonga batusunga, ziwoyo akulembera bali Mwejukira yesokeri, mkusoma, omude na mumalanga soma Oramala ya tandikirao Kusumba paka kati wali Asumba na ye Ohude wewona Abumaze musumba teri chilala Na ya wange chino chibuzo Wa umula anakadira wa Metuogera kore basumba Abewayo kusomozewa Nibere sabinje vende bajunye Oroku weleza katonda Tuyozayo zenyo abasumba Omulimu kwa muliko magero bugero Ebi bibasonga mute mu bitya Katonda yabatuma bakuuma
Agenda natuka gye bamusindise nno Gabantu bayo bakambo chila kungo Natu ya na
Kibagaloni ya futeo Ono neba musimile kuli
Kanisa nujira batali na kula kulana Bawazi bia wano teba vichusa chusa Kalido ulewa
Omusumba na sobe rajense Nili ya sakana nimia
Atambu wali yeyo nababetega Polinde yesimba musumba musula Mulimba na mbwe
Chetufa tubasabo kubasabira ngako Nimaita musimiangu
Musumba na gata wakule muratu Mwaita kabanga mbutu zotu gatula Eseri mochi
Newe muza chicheba tamanyi Nichili maula chimukufa
Wasima muno wono muja mubanji Chichechi batabude chile makatonda Tochome la musumba
Na makagaba sumba tukere wazengako Nanawe mwali neyo agako
Sabatu bagale batambuzo buweleza Omusi sinkanenga tunewa mulopa Basumba bafe
Tumakwati lengako lukubasabira Netumatika mainja